무조건 정말 바카 무조건
무조건
Tugolokoke, tufungize, tugolole, ensobize, twalabye, janjabe, emitime, jamenyese, tutambule, wake up,
anga,
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 kubanebe twali twesize.
Sana ndani umevumilia. Time is now. Fight for yourself. Machungu tunayopitia ni sisi ndo tunayojua. Jukumu letu,
jukumu letu
ni kwetu kuamua vipi tunayatatua. Ligne off et la force. Assemble nous vainqueurs, nous vainqueurs.
Oh, oh.
Fike nuka, so muda kushika mashavu. Moja ndo nguvu, tufungana pamoja kama sefu taweza. Tukitengana tumejimaliza, utamaduni wetu tusipoteze. Mbona tuarudishu koloni aliyeturoga sijui nani. Paka lini tutendelea kulia, mbona nona tunazidi angamia. Ona kizazi kinavyopotea, muda ndo huwa kujitetea.